rhymes and skills on the track.
Oh, baby, baby. Oh, yeah.
Oh, yeah.
Amen, 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 oh, amen, 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 amen.
Mile na kusi, unajua, kupita jamani. Vile ulivyo, ni kukuna, napata amani. Nakitanda ni wito gatoro, kusingizi mororo. Azika vipi kichochoro, unanibiba. Nakupenda we unakasoro, na yonguzi nyororo. Vile kilichiza ndomboro, na unabudika.
We unaniwiza,
jamani, jamani.
Sitarudi kwa shakiporo,
exi shitani, shitani.
We unanibiba.
Jamani, jamani,
wenda na mingisha kufaga.
Toka zamani, zamani.
Wacha niseme amen, 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 Mola, amen, 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 Mola, amen, 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 Mola, amen, 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 Mola.
Nibaya moto moto, wafundi wakulamba mwiko. Uturi kama vile chiko, teki kupelekia moto. Na vile inawauma, wena mima kituna. Pale juta ni chuna, umezama mazima. Bibi kilitingisha wawawo, moyo pressure kioro. Wakikutaka wesema no no no, asije kukubipa.
Exi shitani, shitani.
We unanibiba, hey. Ni jamani, jamani.
Wenda na mingisha kufaga.
Toka zamani, zamani.
Wacha niseme amen.